nokku noddirteɗo CB goɗɗirɗo gallure Bamako nde kiloji debe jeenayi min goni ko yottitoɗon rewɓele temeɗe nayom ɓe golle mumen nawri bangal demal iwurɓe laamu kayi fa tawde ni hawrti ɗon fewde ñalawma kayinaɗo rewɓel gomɓe likiriduji ɗi. Haalaji mabɓe ɗi ka sembe muɗum fuu nawrike bangal ko sariyawol ɓamagol kultigol wiide temdere leydi kandi remede fuu sappo e joyyi ɗi ka rewɓe kan e jokolɓe hani hokkede ɗum wayde tabitigol oɗo sariya faale ñalawma hande o ka dental rewɓele gomɓele kiriduji ɗi kañum en ka famayi ɗum feyi ñagate gundo ka misogo kañum woni laamiɗo dental ngal ɓe noddirta fédération nationale des associations de femme rural nde ñalawma hande o
la décision
oɗo anniya jaɓanaka yimɓeleɓe kañum biyata min kana hokkede nokkule ndemin darti famin keɓ papier ngaji ko wiyete ko aɗa heewi sanne rewɓe ne wonɓe ɗe kiriduji ɗi ngala baw
oɗo jooɗa haala laatike sababu e juuɗe secrétaire général fedde wonde ne ɓe noddirta convergence globale de lutte pour la terre ɗon kaɓontoɓe yallane heɓa lilto rema massa kone tewtude andude hoɗum woni ligolɗo sariyawol hoore narugol bangal demal lewi oɗo gorko saabi nesuji gonɗi le leydi amen ndi kañe finatawa waɗi so rewɓe ko heewe mumen fuu kañum en ka wala hakke feewi bangal leydi
allaji ɗi annayiri bangal hokkede hakkillaji lobbi sina yimɓele ɓe paama ni ɗum wona sakkade diinaji mabɓe ɗum wona sakkade finatawaji mabɓe rewɓele ɓe ɗo ana jogui darɗe no jalini ɗin
wori
hoɗum fuu saabi so laamu le leydi amen ndi ana ronki fa ham gollirde oɗo sariya masakkone wonko sifoto dow hen
ɗeɗo gelle kañum ko nandi e muɗum laamu ana wondi yaltiddo hen politique ji yalla ɓe keɓa ɗo min ndema ɗum ne yo wajibi noon yimɓele ɓe kokke hakkillaji
sensibilisation
suudu ministre kumaniɗo yirwere rewɓe sukaɓe fayo to galleji le leydi amen ndi ka holliti wiide dabireji ana wondi fiyede fewde e majjum nam ya hollitiri wiide kanko docteur Ndure Kadiatou Sanogo o goto e juɓɓinowo to golleji muɗum
eɗen jogui heƴƴoji kono ayiri bangal jangguirde ɓeɗo rewɓele no haqqeji mabɓe worri kañum noɓe kani heɓirde nokkule ɗoɓe ndema caggal muɗum ndu noɓe kani waylitirde kuɗɗe ɗe miɗen paaboɓe ɗu noɓe kani tottirede haqqeji mabɓe
oɗo immadara mo ɓeɗo yimɓele wondi wadde goldiɓe mabɓe woɓɓe hono projet mo noddirta duutuloma ɗoni debbo kañum woni daragal galle ana faabo ɗum oɗo projet ɓanguɗole mars hitande 2021 ana waɗa immadaraji mawɗi le région kulikoro joyla san sikaso fayato sigu madame jakite fune jara kañum woni laamiɗo rewɓele gomɓele kiriduji ɗe laamu kulikoro
ndungu o projet mo noddirta duutuloma hokki ko yata nayyi capanɗe joyyi rewɓele wonɓe banamba kolce nogay rewɓele wonɓe nokku noddirta ɗe beele ko kolce nayyi les commune wakoro ɓe paabiki du ko yata pelle sappo e joyyi ɓe jaltini jawdi ko ɓuuri mulliyoji capantati e ɗiɗi ɗum laadiki sababu du soko yata hectare ngaji temdere ɗo remete heɓa
fanaji immadaraji oɗo projet mo noddirta duutoloma yo tewtude yalla rewɓe ko heewe mumen fuu ana heɓa leydi wawi wadde demal dow muɗum wonko ɗum nafi dow noon hollitiri wiide madame Diaw Kadiatou Tall kañum woni laamiɗo rewɓele gomɓe le kiriduji de région Ségou
avec ces coopératives de base
en gondi e faabade baale rewɓe gonɗe toon ɗe yalla miɗen dokkidira hakkillaji lobbi fa rewɓele ɓe keɓa nokkule ɗo kani remde ɗeɗo nokkule duɓe tawre
kawrtal ngalngal nokku moɓe noddirta Sibi ardo em hewɓe projet ngaji goɗɗi waɗi immadaraji ɗe hen umu fune kone yo goto e hakkude mabɓe le projet mo ɓe noddirta fa ham duutoloma
actuellement nous travaillons
wattu joni miɗen gollide e ko yata pelle capanɗe jetti ɗiɗi ɗeɗo pelle ko heewi majje fuu yo pelle rewɓele noon ɗon fedde nde noddirta asprofaire fenafaire kañe ko nandi e muɗum noɓe kani jangguinirde rewɓele ɓe fati keeriyanta ko waɗa hakkude rewɓele worɓe ko nayiri bangal fina tawa kañe fa yetto no wattu wondi e waylitirade
changement climatique
rewɓele gomɓe le kiriduji ɗi antiranoɓe keñem hono rewɓe ɓe gala jikke feyi ka heeɓi faaba muya iwde to projet mo noddirta duutoloma yalana heeɓa wadde immadaraji fa darano hoore mumen le nokkule to ɓe goni fijoji kewɗi ɗi jande heɓete muɗum bangal hono watte yalla rewɓe ana heeɓa faaɓede fa heeɓa leydi to wawi wadde demal kawrtal ngal timmiri